one that can fuck the bread for.
Some may have it double, Madawa. Some when they are for Babu, Pacana Padawa. Nagosaga Jawabu, Siko Sawa, Ananiti, Ibu, Donekana Boya. Nakitendo, Jacka, Fidishi, Niki Mamia, Kitu Mbishi. Nanadu, Amina, Yetuna Ishi. That is the food of Miki, Miki. Mangapi, mbele ya mama mzazi ananizi haki. Ananinyima nyumba na ninyima yangu haki. Kila siku mambo yake staki staki mie. Nimeamua kutafuta mwingine. Labda huyu sio fungu langu pengine. Nimeamua kuwachia wengine. Nyuna wangu waila wake anipendae. Nimeamua kutafuta mwingine. Labda huyu sio fungu langu pengine. Nimeamua kuwachia wengine. Nyuna wangu waila wake anipendae.
Nike mwambia ampeleke. Kuzika wambeshe na semu zangu wa shiki.
Sawa nini?
Bili yangu wa nani chiti. Na mtaka ya nitake. Mapenzi kudada deki ntakufa mi.
Uyo!
Yane mtu na mpana fasi kupenda kwa kasi na panga kukuchuna. Uke wanazo bebe yako wanakutopa kama una. Wenda mapenzi umepewa mabosi masikini. Ya tunamana na ndomana tunateseka.
Nivo mpwa na moyo kupenda. Metumia juwa nikifulini ya kaenda. Upapa kiboko. Teseka, sama pezi geni kila siku tukumizana.
Zalau, fezea, siwezi kumludia. Mwazo alichokitaka mbona mini limpatia. Kila kitu mini limpatia, sambona mini imbia. Mapenzi kizungu zungu, mimwezenu nagifia. Nenda suono, mkizagia, kona nguwa nani kanyagia. Mina umia.
Nimeamua kutafuta
mwingine.
Labda huyo sio fungu langu pengine.
Nimeamua kuachia wengine. Nyuna wangu waina wake anipendae.
International gang. Now when that come from 7-4.
Ingoma ka supplier, mi number supplier.com.